Najua kuna mengi wanasema, pendo letu mama, awataki kutuona mimi na wewe tukiishi kwa furaha. Wakitusemu si wajali mama, uwa 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 uwa, nungie nyanya bilinganya nyama, uwa 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 uwa. Nataka nonge na wewe kidogo, kwako nimefika tena sitojuta. Mama lita, chuchu sa sita, I'm all about, I'm looking for you, just see my wife, you care my life, oh. You just in my life, eh. You care my life. Me umpenda ni mkongwe, hata waseme ni kikongwe. 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 Makosi mabongo, kipofu na mwendo wa mkongojo. Wanayajua yetu yetu mabungufu, ya kwao ya meja maladufu.
Na vile ndo meshona, shona, yani hata kama wakisonya. Sonya kwa ni kwangu no, kwa kwa mina pona. Kona nimekutolea singi da Dodoma, ona
eh. Oh baby baby take it more, take it more yo. Oh baby baby take it more, kimoyo. Nime umpenda ni mkongwe,
kongwe,
hata waseme ni kikongwe. Nime umpenda ni mkongwe, hata waseme ni kikongwe. Anacho nipa ni kitamu, kitamu, kitamu. Anacho nipa ni kitamu, kitamu, kitamu. Nime umpenda ni mkongwe,